gabdho baraday ilmaga caafimaadka kalkaalisanimada ee ku bay jaamacado dalka gaar ahaan jaamacadooyinka magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay iyo ay haano shaqooyin ku heleen xarumo caafimaadka ee xeelan magaalada Baydhabo iyo deegaanada hooskoyo iyo naan adeegayaan bulshada qaybosha shal duwan markii lagu hadlay xarumo caafimaadka wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya galanta ka hayta kalkaalisooyinka ka shaqeeya waliba badan ayaa adeegayna bulshada danta yar ee ku kooyan deegaanada dhow magaalada Baydhabo iyo haanka nool kamamka keelan duleedka magaalada Baydhabo maadaama yooyin haangan nagul xaalada caafimaad darada kana kuma deebilaanta kalkaalisooyinka ee ka howlgalo MCSJ-da magaalada Baydhabo iyo wayba ku hadalayna sadiyoonka adeegayaan bulshadiyo
hadal badan ha ku bilaabartay ko bilaanka ee midwife markana ka biiray shan sano ta hore ee hayti walbadan isbedel ay yidiyan heliga hor astaasaha aan shaqay jiray qualify aha ha ediyay taa tuna midwife markana shiftiga galaan maaha shiftiyo lambogti shee fiirsade aree waqtigaan iyada ninka failiyo ona haantaan arta jadwal sameysan lab qayb qayb lahan galay maaha aad maalintii may koose saddex qof lam qof qualify hal qof assistance ku waya maalintii oo shaqadii waxa galaaya dadku markuu shal ee anata ncbnc shaqeeyay hiraabti daawi qore marka inkastoo aan umisto ayna aha qaybto oo dalmadna ku marnay hata ncbnc roogan hiraab kasti koy ila siyaasa shaqo hagale dadka oo meel raayso oo shiftiga hagalaayaan hiraabta koy ila yod galbi tumiko saama ya shiftiga jaraa marku saas walbada hal kulkulo meed bulsho hal dhax koy lam dabeecad dol koybaha lam binoc oo lan xaliye ad bilaan u riyorto badana meel sheegadaas ay ku cabadaas ay mooy walaan lay ku cabadaas infection iyo walaa asleen badan yahay hadda bilaanta mis anemia ta dadkan hadda Soomaaliyeed inkastoo bilaanta uurka leh isla faqeynayda taxadir sameeyaan wal gooney walaa san aaman ayaalka leh ka dhax jira hadda anemia way ku hale UTI walaa san badan yahay hadda badan la fiiri daa udurekan
bismillaah maay meelere haa isa qorsame og shaqays mshiid ka boolijeedii tan ka caafimaadka ma ii dhaliyay in meelere ay isoo baahwiin lan qaba dartii ii dhaliyay saas dartii ma ibdoor baday in aan walan qofada meel raayso dadkan Soomaaliyeed walaal nyogay ee maadaama meel raayso gobolka Bay ila boqol dhulkan hadana meel raayso abaara sameeyno owlaada nafaq darro boqolkiiba 99 nafaq darro aan badin in dartii ee meel raayso saas dartii ay igeliidi in aan meel raayso shaqadan aan ka shaqeeyo saas aan doorbaday maxay ka baraday horta meel raayso caafimaadka taqasus shee walaha ha baradi hasi ahaata hadana meel raayso hili muddo dheer ah shaqeeyay laakiin shaqadan hadda oo meel raayso sala shaqo bleer lamad kuntum ila madi hadha gali ila abtuna una ka dhajera ka shaqeeyahay maayn qofadaan ee horta meel raayso TSFB OTB wala raa antan ka shaqeeyana TSFB owlaad meel raayso had basdi oo hoob OTB TSFB ala shalay hoob noo OTB na kengala maamada in sharahaas daryeel sheewa siyaasada tan lama hadsiyaan meel raayis malmalaatada iyo liinga siyaan hoob oo TSFB ha galoon hadana isla TSFB din hadana waa bahaysan meel raayis hadana meel gudbiyaan hadan walaay malmalaatada sidii ung liinga ka siyaan waqtidan in ka habboon aan shaqada ina lama saayaha galaan siyaasada meel leeroon in ka gabagabowas xilliyada 4 saac iyo 5 saac ee ila 6 saac walin ku mashquul badanna male meel in ka dambayta adilisa ay 7 saac shaqada ina meel raayis in mashquul shee badan mukaanad ma in qablaane hadba meel raayso dadyoona ka shaqleeyeen jiraan hadba boosheeshinki leeyinga lijeeye kulaylan irido ha ku galay hortiinan kooyana si walshal in aan ogaayn way wareysade inta fadaas hoob iyo farmashiya fadeel ero daaw onoga oo jirin hoob erta meel raayso under 5 lijeeye hoob lanka wiin ani fade daaweri OBD lijeeye hoob markaas meel raayso onoga cabran kooy erta kaara la siye way fadeesiye onog sheeyeen cabre hoob hangala hadan way la macaamilaaday lamba insuruna malmalaatad iwala ay qolki way ka hagaajiye way tuse meel raayso saasan shal macaamilaayeen hoob shee bar fadeel er shee bar dhaqtarkii handir hadan way tuse hadba meel raayso sidii oo shaqaalaha baheegan ee lamba boos shee in rooge saasan shal maareeyaan